Sakotuka ngo. Ikhona ikoloni bethuna napha. Angikizela, 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 angizwa, 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 angizwa man. Ukhona unatalana man. Angizwa, 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 angizwa. Ashana umsindo bazalwane. Zulu uphake me heka kulu anhlokome man anginizwa anginizwa anizwa ngishayela umsindo bangwele bakhona mama bakhona mama kule ndawo ngikizele bo mama lesithi inkosi yesulu uphake me heka hayi mthumiseni emithi inkosi yesu
inkosi yesu uphake me heka
thilini
Oh,
Manon Tanjo, Isaac, Lucy.